all. Southwest is probably one of the most advanced states in terms of this assistance. So this morning we came here to release some vehicles, to talk with the authorities about the strategy and the plans that they have for the next years, and also to discuss things that are still pending and need a quick solution. So we are very thankful for the
gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed mudane Abdulqaadir Shariif Sheekhuna Maye
baaran oo horkacayo inuu safiirka ee midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya nagu soo gaaray magaalada Beedo. Sidoo safiirka hore u sheegayna qorshaha imaatinkooda wuxuu ku saabsanaa inay hubiyaan qaabka ay u socdaan barnaamijka midaysan ee qorshaha booliska qaybti khusuusan kaga soo aadina ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya. Qaybtaas oo ay qayb ka mid ay yihiin macnaha inay nagu soo wareejiyaan gaadiidkii loogu talagalay inay ku howlgalaan ciidamada 400 ah loogu talagalay in loo tababaro waxa waaye ee sugidda amniga waddada dheer ee xiriirisa magaalada Baydhabo iyo magaalada Muqdisho. Runtii ciidankaas mar dhow tababarkooda uu bilaabmayo ayna soo indhaindheeyeen halkii loogu talagalay marka in loogu furo. Runtii anoo ka faa'iidaysanaya fursadaas, runtii waxaan rabay anoo ku hadlay magaca madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya oon wakiil uga ah munaasabadan, inaan uga mahadceliyo hay-adaha caalamka iyo midowga Yurub kaalinta ay ka siiyaan dib u dhiska iyo dib u soo kabashada Soomaaliya ee kasoo kabanaysa burburkii hore u soo gaaray. Runtii safiirkii saacadihii koobnaa uu nala joogay, runtii wuxuu aad iyo aad noogu ammaanay, igana codsaday inaan ka gaarsiiyo salaan iyo hambalyo madaxweyne Cabdicaziis Xasan Maxamed lafta gareen. Runtii howlaha muddada uu xafiiska uu joogay, runtii horumarkii ay ku tallaabsatay dowlad goboleed Koonfur Galbeed, khusuusan dhanka ku saabsan dib u dhiska ciidamadii sugi lahaa amniga dowlad goboleed, runtii barnaamijyadii iyo meelihii ay soo mareen iyo warbixinadii aan siinay iyo waxyaabihii horey ula socdeen iyo meesha maanta ay taagantah, runtii waa wax aad iyo aad iyo aad loogu ammaano. Runtii taasna waxay ku timid dadaalkii ay muujiyeen madaxweyne Cabdicaziis Xasan Maxamed lafta gareen iyo kabinetkiisaba sidii markaa ay u gaari lahaayeen natiijooyin wax ku ool. Runtii aad iyo aad ay u mahadsanyihiin ayaguna booqashadeena soo booqdeen iyo caawinaadaas ay siiyaanba guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya.